Uliza timi dat tuli osha kasabuni
kasabuni
goli goda
goli goda
laundry ni damu ya Yesu bro, you know that,
bro, you know that.
Wait, prophecy,
prophecy.
What you confess? Ndiyo utapata buda, let me open. Prophecy.
Prophecy.
Peace, love, ndiyo prophecy. My ears gon' be lit, Moshi, gon' be lit. Baraka we don't delete, woo, don't delete. Miguni Air Force, Dready Air
Force.
Safe landing jwa Kiara Kichwa Airport.
Airport.
Nabika na nyuki. Take over Joba, sina time ya jealous. I'm so free.
Wafungwa ndio wako jealous.
Jealous. Under 12, nilikuwa mauzo. I sold teams, zaidi ya mangi very
sellers.
You seem unhappy. Mina smile, naji bamba yangu yote. Na Bible naji pin kanapi. Kani Bible, mi husoma. Look. Kani Kladi, mi hudunga. Look. Nafanya deworming, do nisikuwe lukewarm. Christian, Kabi. Wa Jesus, Kabi. Nanyuki, Kabi.
Kabi.
Nabika na nyuki.
Yow.